Kania book is a Rick Ross. Wana niita big boss. Ila sipende kwa betos. Wana niita big boss. Watu wengine wachogos. Wana niita big boss. Dugu nje daddy goti boss. Kila ninapopita wana nitambua. Wando wakisela, wando wakishua. Hata wana media, wote wanajua. People long time, wala sija zingua. Miaka kumi kwenye game nasumbua. Chini ya jua harakati na pasua. Piga gas gas jua kali. Ndoma na watu wote wana nikubali. Nani huyu? Huyu nani? Big boss, Kania book is a Rick Ross. Wana niita big boss, ila sipende kwa betos. Wana niita big boss, watu wengine wachogos. Wana niita big boss, dungu nje daddy goti goes. Kimiza, kimiza, we can also take it slow. A CD's love if you want it to grow. You never really know how the beat will flow. Only time will tell, tick tock, tick tock. But I done did it, I did it again. I wanna live wild like it's off the chain. Shine, shine, let's do it again. It's insane all up in my brain. Nani huyu? Huyu nani? Niye kweli? Nani huyu? Huyu nani? Wala siamini. Nani huyu? Huyu nani? Niye kweli? Nani huyu? Huyu nani? Wala siamini.
Pambana, pambana. Sipendi kwa danganya, anaye nipenda, nampenda sana, na sita waficha, nilio ya picha, kazi ya msani, kio cha jami.
Nani huyu, huyu nani, mkicha msini ye kweli, nani huyu, huyu nani, mkicha msala siyami.
At ninjaphoenix.com.